Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri ikifika media watu wana susabili mwingine kawaka mpaka anatoa siri mambo ya kujifyatua akili juzi nimechili na masela tunakunga glass jana nimea mkasina atadas yes. Niliacha deni mta wakati walae minasema mina pumebas
a long time, be long time yani umenisotesha long time let me live my life freely let me live my life freely kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba let me live my life freely let me live my life freely
pombe, pombe naomba niache
ala
pombe niache pombe naomba niache
mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
pombe niache
Si unanipa confidence kwenye crowd nanifanya nazi copy sense na kolea na enjoy nanifanya na dance sipagui sichakui chupa yoyote fresh vinyo upo toka enzi za mababu alafu raya pombe unyoki starabu ina pombe tena labda mnyoshe kiwa nimelewa kiu kweli sitawapa tabu
I love time be long time yani umenisotesha long time let me live my life freely let me live my life freely kama unakwenda unazuga umeniganda kama ruba let me live my life freely let me live my life freely
pombe naomba niache
ala pombe niache
pombe naomba niache
mimi nimeshinda kukubacha pombe naomba niache mie
pombe niache
Alkiz, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache.
Pombe naomba niache.